Slim waist, big bumper. Ama dem na wapenda na yo order. Nim rich, big sponsor. Maneno nyingi hazipendi na mlola. Slim waist, big bumper. Ama dem na wapenda na yo order. Nim rich, big sponsor. Maneno nyingi hazipendi na mlola.
Haya basi wewe
kidogo, kionjo, kidogo, kionjo, kidogo, kionjo. Zile flani tamu tamu rajo.
Haya basi wewe
kidogo, kionjo, kidogo, kionjo, kidogo, kionjo.
Yeah, yeah,
zile flani tamu tamu rajo.
Okay, sizi kuwa mse wa kukuimbia zeze. Comfort yourself before niongeleshe. Nilipara father nikiwa confession. Atisi wa mine nilikuwa na protection. Noleza mbona hiko tight na ni baggy jeans. Aji ati nika freak na maish. Ati ni big ya wezi azin. Na niko na degree ya freaky touching.
Kidogo, kionjo, kidogo, kionjo, kidogo, kionjo. Zile flani tamu tamu rajo. Kidogo, kionjo, kidogo, kionjo, kidogo, kionjo.
Yeah, ay. So gonna pick up liming, gonna pick and peel. Uko speed dial, niko D&D. Na mweka KFC ukienda chicken in. I mean feed your kitu ndo kwe cushion fit. Badu kidai mali, you need the sickest skills. Na loyalty ya maboy wako thicker steel. Na mkifinye onganya mfanye vera steam. Don't kid the nyo mother, joe jens yo zi.
Slim waist, big bumper. Hama dim na wapenda na yo order. Nim rich, big sponsor. Maneno nyingi ya zipini na mlo.
Baya basi wewe
kidogo, kionjo, kidogo, kionjo, kidogo, kionjo. Zile flani tamu tamu rajo. Kidogo, kionjo, kidogo, kionjo, kidogo, kionjo.
Yeah, yeah, ay, yeah, ay. Okay, sizi kuwa mse wa kukuimbia zeze. Okay, sizi kuwa mse wa kukuimbia zeze. Comfort yourself before niongeleshe. Comfort yourself before niongeleshe. Comfort yourself before niongeleshe.
Baby, hey, sound, baby.